me, baby, you are. Yeah, yeah, yeah. Don't fuck with me, fuck with me, fuck with me. Watasema sikutoshi mi, mara sipendezi ya tuendani. Tena watafeki sana usoni, watarusha sumu kama utani, yeah. Don't make me find cigarette, wasitufanye tuka separate. Not for your love, I appreciate. Mekuwa nawe na make sense. Don't make me find cigarette, wasitufanye tuka separate. Not for your love, I appreciate. Mekuwa nawe na make sense. Na 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 na, ushafika moyoni. Na 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 na, yeah. I say na 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 na, na uniweke moyoni. Na 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 na, oh, girl you nice, wawa. You make everything wawa. Na mie kwako chawa, chochote kwako sawa. Girl you nice, wawa. You make everything wawa. Na mie kwako chawa, chochote kwako sawa, yeah. Vile na kupenda na ease, we. Bila we baby no peace, eh. Usilifanya penzi nkali dis, babe. Ey, ey, penzi tulimiliki ya sisi. Kuzama wengi na wasi. Ofu ni moja ya najisi, babe. Ikiwa na wanajisi mwepesi yo. Karibu na uketi. Fanya mapenzi ya tawale baby yo. Ishi, as you wish you wawa. Kuna muda penzi dawa. Ikiwa na wesawa. Don't make me find cigarette. Wasi tufanya tuka separate. Not for your love, I appreciate. Make one now when I make sense. Na 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 na, push your feet to my own. Na 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 na, yeah. I say na 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 na, na when you wake my own. Na 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 na, oh, girl you nice, wawa. You make everything wawa. Na mie kwako chawa. Chochote kwako sawa. Girl you nice, wawa. You make everything wawa. Na mie kwako chawa. Chochote kwako sawa, yeah.